live from bullet.
December, we on journey now. Twenty sambamba, suffering fikir now. Anishia, adine semane raga. Yeah, shababi mtu haram, ila koko nimesanda. Yeah, washa kama piri piri, washa ruka na matonya mbili, washa kote ni wawiri wiri. Si mi rushero. Ibeni kupe, ratu pate, chopate mambo matam choka kwangu paka kukuche, asa ingate, chopate mambo matam. Wololo, Shadinda, oh Linda, Joko anataka kuika, oh wika. Unazoi koki, machine gun, mweza koho indi potabani. Kwa kusi banduki, asilan, tengangene kama kukikicha. Kama Messi na bo, Samata na go, umu ni Chicago na go, Despacito. Kama Messi na bo, Samata na go, umu ni Chicago na go. Ziggy, ziggy, ruka kama diggy, diggy.